out of East Africa. DJ 38K, mazee.
Anji, Anji, shake your body. Fona kamba utu na legalize it. Udem ni mauruezi kwa saganji. Kozo umojinga memwa kwa bandit. Sha, 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 mapangale. Shambetani na shukisha, sha, sha, re. Kra, 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 na chafuwa simbi la fe. Nilikesha jua, ah, kudos ni mchana re.
Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi, kwenye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Resistant kaweno kucheza tifla. Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi, kwenye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Resistant kaweno kucheza tifla.
Who's that sana chungulia kwa window? Huku Islam zwezi jwana ninjo dingo.
Nishepatana na gangsta 24/7 neti ana hate. Kama Ali kiswalisi kwa gilet. Naombea soulmate asko tena inmate. Stoi kwa vating kwa shagunga meditate. Situ kuju na kushuka labda stairs. Tumekuja impea kudisconnect the pair. Dezi yetisha za macho mebuya anastea. Upfruit kwa meduction dokumea. Sika waida na ngavinyo na sales. Inipema waiza kuchorewa saba. Ndyo ineza sababisha guangi na guangi. Kutafuta na vichwa kile kidosi mina panga shagla. Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi kwenye warena ukuivi. Sezi lamba na labda rizla. Resistant kaweno kucheza tifla. Bado mfisa na bado mfisadi. Pasi kwenye warena ukuivi.
Irori yongezwe, 240 expressway. Jaman so siskin ko juya kinjoti na kwete. Nepa stress ya jiji nenda tigoni na brethren. Mwemu change of scenery ndo mikosi zitemwe. Rap ni shaka hola pata makenzi nzagi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Nane ni tambu idati na mkesi ni mrazi. Let them sleep wana lalia, macho zina pazia. Still na kusanya dividends kama usalia. Mwereali ni cross ndo pati we genitalia. Na still nkaipandi ya nkaispin. Na mkimu wakia content nataka taftini kwa you are truly. Mimi mtaini bully attention nataka scoopy. Niko fully nani assistant siwa fungi kunilisi. Mimi tungi bari assistant waki popping kuna mission. I'm kissing ni mrazi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Mapenzi kwa kazi. I'm kissing ni mrazi. Vitu zingino singoche malezi ya mzazi. Hazardous. Hazardous. Hazardous.
Mademo kujua wini kama pizza za Tuesday. Ineza chukua time kabla fala gutuke. Atwezi kwa the same kama flavor ya toothpaste. Mrazi alishandwa leo, bwana Yesu atukuzwe. Isi video game, but I'm an evil resident. Cover face, osi man, mini nani wezi del. Vuka na mali na evidence, Big Baba Black Eminem. Katambe wesema, wentuka mkono karote next. Lyrically wezi zoza in my presence. Utona giza utasita sita kabla 7. Natoka dago but I'm rapping 1-11. Tapea siri, mechifiti utakanjeve. Nasikia we ukiss us, osha mdomo mister. Na unapenda chit chat, kwanza wakipa distance. Nge uswa gitomo na umeshinda kwangu Easter. Iza bana kime waka na ujafika.
Cheki, jo, zama Buddha. Excuse
me. DJ 38K.
Yo, don't mess step kwa sin. Nachafua bitch, na cheki wa dati. Now I spoiled in me chacha karatish. Not a was thinking rich kama rubbish. When you fake rap I talk hapa. Neko fly na sidhani unona poch hapa. Mi uroga I'm the witch. Mi mganga. Na naanza sijango ananga. Nikitaka naipata bora painting. Nikitaka ndoa na valisha Mary Jane ring. Utastuka ni pensi gas kuka. Mi ni mbuda ni eshimu kaguka. Cap in the building the house is on fire. The entry za utun kuchifanya. Parking wa mejaza za haya. My stainless steels in a cafe and swire. A lot in my mind kila sana daydream. Kwa phone just grind oma nasipati wet dreams. My red koi game bado tunifanye wedding. I break kila record na na I fix ka welding you know. My dogs ain't friendly. Don't come close up any danger ka Henry. Neza mangwa juu ya anger na hungry. Kyo nafala na geu kadobi mi laundry. Misi mniso sini hoji kwa lodging. Na ipata bure wona ilipia kwa pochi. Kuna swara mingi bro fanya poaching. fanya pochin. Mindo don BAG, mindo real Buddha. Missy don KRG, mitambui buga. Wacha jaba tema jinx, stop the cap Buddha. Zama Buddha kwa speak, kanoliza huda. Yo, don me step kwa sin. Na chafua bitch, na cheki wa dati. Na waspoil jin mechacha karatish. Na die kuwa stinking rich kama rubbish. When you fake rapper talk hapa, niko fly na sidhani unaona coach hapa. Ni uroga mde witch, mi mganga. Chona azaz, azaz, azaz.
Umezoza kwa mneti, kwa mneti. Kwenye sini mayo katwin. Na maeza ziliwaka kama twin. Eyo, ile masaya 420.
Ile masaya
420. Kwenye mic ni mabazi ile hek. Bado kwa hujo tunapona vipeti. Nasaka nipate food kwenye plate.
Kwenye plate.
Nasaka nipate food kwenye plate.
Kwenye plate.
Tumezoza kwa mnet.
Kwa mnet.
Kwenye sini mayo katwin.
Katwin.
Na maeza ziliwaka kama twin.
Katwin.
Eyo, ile masaya 420.
Ile masaya
420. Kwenye mic ni mabazi ile hek.
Ile hek.
Bado kwa hujo tunapona vipeti. Nasaka nipate food kwenye plate.
Kwenye plate.
Nasaka nipate food kwenye plate.
Tunazoza kwa mnet. Ni M right tunazoza jo kwa net. Sean kwani mina kapsi tunaeza bet. Mimi same classic na kiss pia ni French. Picha ziko fly ukipiga na hii lens.
Niko on kwanza shika ukiset. Ama pala wanijui woni cheki tu kwa net. Kila day utanipata nikiswet. No niweze kweka 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 food kwenye plate.
Kwenye plate.
Mr. Right manze shit iko tight. Ikibidi ni ma left 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 na ma right.
Yo, kwenye fight tick tick cheki time. Niko biz my geo kuwa hard kuni find. Neza rewind. I'm a forward, niko on speed, so na take off kama forward. Zini try, easy hands, hakuna mse atakuwa poa. Anyway, nika shon, tunahang na wapoa.
Tunahang na wapoa, bado kwenye stu ni mabanga tunatoa. Wali waka moto, tukikamu waka poa. Moshi zimewaka, adijo tunakohoa. Nimekula shida, bata hii, niko poa. Nimekula shida, bata hii, niko poa.
Niko poa.
Ni West Boys ndani ya building. Ni West Boys ndani ya building.
Tumezoza kwa mneti. Kwenye sini mayo ka 20. Na maeza zimewaka ka 20.
Eyo,
ile masaya 420. Kwenye mic ni mabazi le heti. Bado kwa hutu napona mavibeti. Nasaka nipate food kwenye plate. Nasaka nipate food kwenye plate.
Tumefanya bila pressure. Badman, budu tumkeng. Adi sijanza kuroga na kuna rapa metenza. Liruka kitu hepa fala lihan kwa fan. Chimney, kuna mavitu zimekoma kwa chest. Clean boy, lazima kwa well dressed. Kare sosa kutoka chende na pigania belt. Saizo, moza foka fezo kwa well fed. Nikibaro takulo kizubosi kwenye defend. I'm cool, napata naingiza njeve. Absent, spele kego shoto present. Lyrically in positive, niko tested. East again, teneko represented. Kumaziwa, juku beni ngombe. Unlimited, natushai kama token. Mbono nangoja njora, ndo utoboke. Mafalaka nindo mnaleta msako shoke. Sana. Mangumi kangu watu navaana bishana. Knock 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 tatana. Tulijuana jia kufurugana. Step sana. Mangumi kangu watu navaana bishana. Knock 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 tatana. Tulijuana jia kufurugana. Kato shina piga look penjis natoka kwa gram. Ndula pia mdonga lonzi chome brand. New gun armed ki helping hand. Inena activate no disturb. Lawa mama rashi. Leta sura lesi hati na kanyaga nambati. Alafu laana si party. Zile ganji tulichari tulisaidia wazazi. Na pepi lirifenta. Bado kidiga na step sana. New era heavyweight na haribu balance. New balance kwa look niongeze laga. Kinibo meza kula baba. Step sana. Mangumi tangu watu navaana bishana. Knock 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 kapitana. Tulijuana juu ya kufurugana. Bye bye. Sana, mango mitangu watu na vahana bishana. No, 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 kaptana, tana,
tana, tana.
Nite Madrid na kusho real. Mambanga kidip, misisi ndo shikadoria. Bono na wori jabil, na uko na maworia. Nanza na yangu ndo ni malize sayongoria. Ushaskia, tulia, umefura, sita bust. Kana nyesha ndo mana, kana kuonesha dust. Ana kukesha, taukikosa kufika wa fast. Lakini jieke kwa kili kufika ni must. Lazima, nakatan on, alafu sana kazima. Kwa balkon na jakeni ya matiba. Nisha mpiga stick sana mpigisha mariba. Ni mabadi wakifika uku ni madiba. Anajidisha na jimanga. Uyo anajidinyanga in short. Wewe ni baby kitu ni beba ni short. Meristani zangu zao nikawa na import. Na nikaz meripot. zimeritipo tuko ndani na kila mtu wako nje. Yeye anadai madao, mimi nadai kumpea makei. Ni malaya lakini she's never getting paid. Kama yai kako always nje getting laid. Read, jama beast una escape. Inzagi choche za geto achana na estate. Tena mali watu wako wako fully wasted. Otherwise, wata kuchukua best.
Una scroll to malele IG. Niko na bed sita, uko kwa bed sita. Squeezy sura yenyewe ID. Leza drive gari mkebe na steez. Meshi saigen jeve na trees. Na mkanga sana jisikia. Na navatai kana jisikia.
Luku safi juice tanas. Good sergeant mood lover. Na keep time to kick tana. Na make sure na come fast. Good manners. Good heavens. Allah for good readers.
Guarantee you turn miss. Na ku guarantee you turn miss. You turn miss. You kisha ju angona wote. Wana nita maska ama daddy. Nilizaliwa na I. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka fa kama tai chi. 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 Kama tai chi. Kama
tupa. Koneza tupa. Mikono rusha. Juruka. Tuko rampage, utastuka. Weni nani sikujui unachujwa. Tupa, kone za tupa. Mikono rusha, juruka. Tuko rampage, utastuka. Weni nani sikujui unachujwa. Nimepandisia majodo, mbili utat 2011, sikuwa na supra. Ikenda sana, masaunya. Fast camera wadhi ni mtumba. Mizo za solo, nikipewa fursa. Nikiona yujo, nikona booster. Tuko fula. Skiza news flash, nina maayela wana anakuchura. Ugongi pake, selebi yoluga. Nganya ni mboko, inadunda. Mbio mba, tunarusha rushwa. Fika emba, pitia lunga lunga. Kasi senke, basi skuta. Silali stenje, bail chuna. Lakeside breeze tukodunga. Leta rech na mboga leta suga. At Aisha, Zuhura. Coastal, buddies mi ukula. Doza BNB nishatuma. Nenda missing juu ya ku. Kuna shagla itakipupa. Sala na bidi kujituma. Bedsit atenjeni aukma. Ukona shura numekosa ndula. Itajipa wezi dikuskuma. Ilikuwa kalesa dimta. No school van nilishika Prado. Gari kubwa leta underation. Unavurugwa. Flow ni nare adisia coolant. Mkia ni matunda. Star player kaolunga. Unavuva sana, suta choma nyumba. Kenya, akunaga shortage ya gunga. Tika Nairo, sikulangi sambusa. Jua tabama, wanauzanga punda. Ukiaminia, ineza kuwa. Manifesting, dili ya puma. Sisi beef na waliofuma. Tuliwapita na tulitoka nyuma. Nenda extra mile for the mula. Lazima tuose mai.
Yo, yeah, for real, man. You already know, man. Another episode of Homa Z2C, man. For real.
Tupa, kone za tupa, kono rusha, juruka. Utastuka, weni nani, nani.
Kamboga ya kienyeji managuni na pain. Waliwaita gama manki mababu. Mickey Mouse rat kazi ni kukatuni. Na speed kawaria aki aki. Hindi part 1 basi ngoja part 2. Neza bonga part 2. Don't you fuck with the crew. Pull up with the thing de. You know what he do. Alini link via gram. Nika pandwa libido. Sida uso, I just wanna rap bro. She want me to fuck bro. I just wanna rap though. I don't really do blow. I just want the rap bro. TYG I change shit looking like a blackboard. Nikiwa Mombasa na una head kuma mako. Bros wangu vatos, hoes wangu vako. Abi with that G shit. Kuna wasi flani bila mimi otoi wawa ata D shit. So tera most nigga. aonge sachi ibotera loss nigga na die profit missi wezi dos bila na dinasosi hata kushinda Godzilla yes sir pick up Mr. Umbi mama no bossina bitches all over me kachokora na motina kanyatino hero nyasore mano copy na I told my son ukimada kole na kuset loud no hook pure buzz inkidisha nkichora kamecha na madi vile wako need chorus vile nikifanya kofu siku need chorus but pade mwanyeri wanani beg please chorus hit dick in insurance una unapigwa blue tick like juana by public demand nenda kuiva na habiki land nenda kurehab the cops are cops if they dare touch my dogs na kuforce na force hadi tufungwa hizo doors of course sikos kikosi ya kufanya chores na boss ni boss kaya yuko front line kwa war wabunge watu represent CC hii ni crisis hadi tuna crisis hamungi mnakula na polisi only discipline you don't talk while eating snitch utolewa peska kindiki na mswitch ma right left hadi nichi hamwezi ni show tuko kilifi hamshikishi flow buda si miti alitoka kanwacha na house empty she needs more wood for the fire hato shaky I mean nini na rhyme na Ozempic
Lord have mercy Mi ni achie tu kamene Sis ni nasty Chungana na masnitch na mamende Patana na sisi Kama ni mangumi tuzikwende Badae kesi Anastaki ya lifinyo adima Elisa umada tang mi ubonga two piece Tupatena the gang tukombo kadi kiss Weka lawa ama iris what iris Benye si uchoma is iris ina iris For real, niko na scarf
For real
Na tuko guilty as charge itabidi tumeapil Na kani deal, tunajua venye tuta deal Inkoma iko na gap ndiyo mafans why you feel Yes indeed we are the last of the dying breed Na grid nilifanya katolewa off the grid Apo unabid, ama mtu wangu unableed Na venye tunapanda wanajua ni bad seed From nikiwa mkidi boy I'm never kidding Na nikijipin kidi wanajua ni makili
Walai fanya shutu mzuri lakini mtu wapana
Ever busy G, nikinyimwa collab na kata maji Unapata niko tipsy G, kuna time Nyubonga tunajaja solo na kuna time Mujikoroga na chikolo na kuna time Nyukata kujifollow, na medi kidogo na kumbuka mini paro na kuna science For a better day tomorrow na hizo science Nazifanyia mamchoro na hizo science Azionyeshi any sorrow, akili kidogo na kuepuka mausoro Robbery ni ya makristo na doni ya meth Au ni show shit, motherfucker I'm the chief Picha tu bila vasi kombi na uwa Na kabla ni malizie vaskovu receive maua Lord have mercy Mi ni achie tu kamene Swiss ni nasty Chungana na masnitch na mamende Padana na sisi Kama ni mangumi tuzikwende Badae kesi Anastaki ya lifinyo adima Elisa umada tang mi ubonga two piece Tupatena the gang tukombo kadi kiss Weka lawa ama iris what iris Benye si uchoma is iris ina iris
I'm gonna have patience Jukaroni ya chuo I'm western and sexy and ugly like Drunga ikira is mass Babylon if war Fuck this no niggas boy no jacuo Mana wrong siwezi kuwa dormant Kids open doors kilo pidi chili ya dormant Uneza ni book but wezi kunisoma Na kula Mary Jane Rose jali ya kinichoma Kukosa ni noma kusota ni noma noma Afande nisha choma boza imebaki aroma Umeambiwa umeambiwa utanikoma Ukirudia unarobiwa na kijana naitwa roba Utatoka kijiko nikitoka na kipisto promoter Makasi riko leta full mista kidipo Nikona mapinji soma zombi na haturi from virusi no vaccination Rondende ni must dimension Mnadhani mnadhani niko studio na focus right Na kupiga in real life na kwa Fortnite General, Captain, mina ka frontline Hizi shida nvile nita pack my focus right Narana gang, madam agram na mawalan galan Madam madam managodan fiman Nango kwa drum na magalan galan
Lord have mercy Mi ni achie tu kamene Swiss ni nasty Chingana na masnitch na mamene Patana na
Swiss na mamene Zaka om tu na om
DJ 38K
Kana muna na jifanya Kuzi si machura ni mapanya Ya kutin macho red zimenyanya Sindo wale mayut mokuru shinda mekukanya Trisex double six usha jidanganya Hit all around kuyo pool kama tanya Sijai bite yangi zimukia music sanya Makopi cut wana kopi tukisha ifanya
Hanks full, Hanks full Gana duwa disa baba na full strings Dane mini big baba Mi hat cool lakini nafunga hat grabba Fully victim kumbara kumbara Anyway mi step badness mi rip Nili lenda pip nika kote step Shakla na wekelea sena kula foot grip
only musician. Now what till I get? I'm the villain, I'm the hero, not just the kip. I need higher elevation, I need some peps. Where me coming from? I'm a better poses. It's like a fan kick, taxi catch a couple roses. That way you cheat, that the dog you keep it closes. One go that, one go that. At your toke closet. Zima kwa casket.
Kana muna najifanya. Squeezy si machura ni mapanya. Jia kudin macho red zimenyanya. Sindo wale mayut mokoro shinda mekukanya. Trizex double six usha jidanganya. Hit all around kuyo pool kama danya. Sijai by diangi zimu kia music sanya. Makupi kat wana kupi tukisha ifanya.
Take notes. Ukituchomea koma sanse. Koma sanse. Mina take notes. Coins niza kucheza kanyone. Chura ni the block. Za kushinda kuni ita baby. Na beba kiglo
kot kweli.
Nete tuku feel niko lole, lole, lole.
Steve.
Hapa uwezi control. Easy M's hadi sansia patrol. Ukwa kuna vako zangware kujog. Nimeyo matasi shikanishi joke. East side 1960. Watato roka tukiwa pea matiti. Ikondani ya taya ni washe kiberiti. Type gani ya kufuli hatu chapanishi. When it dry, mwone mkidry. Niko rikoso wakili nime fry. Wa shoulder line, napenda mademu wa shy. Tutapa charge ndo kudetwa kusurvive. Metoka kanisa kutubu na putana na muru. Anasema nikatiwe kanusi. Kawaida story ningi na masaha ituruhusu. Ananishikia jaba ni jisma mioris na njugu. Tushuka na fala kaku natoka uradia maana. Rende ni ya mapanga, drikicho na mabanga. Tunakuiza tukikujua muru ya wako ekela wama. Sipa penzi ya kukiba pata sekucheka nafanya. Kabla kuiba shake di mnaita nikisha. Sindo waze mnaita kuchinja. Na kuzima na utata na kukarima. Taka kwa mini ya jesu kujisha sahi picha ni maigo. Niko, tunakuza mambosho. Mondoni safi kwenyamaza pigo koto ananiweza. Labda, kwa ndoto. Renti ya mtu na iwekelea kwa ngoto. Kabla kuiwa shahidi na ibarikisha. Sindo waze unaita kuchinja. Na kuzima na utata na kukarima. Taka kwa mini ya jesu kujisha sahi picha ni maigo. Niko, tunakuza mambosho. Mondoni safi kwenyamaza pigo koto ananiweza. Labda, kwa ndoto. Renti ya mtu na iwekelea kwa ngoto. Mandokea kini jeshi ya
Yo, plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Nende broke lakini nitawaibia.
Plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Nende broke lakini nitawaibia. Plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Nende broke lakini nitawaibia.
Ati maisha ni kasi so na maybe muko juu. Juu sisi ndio wazito. MRM manze, mi niko indoors. Kwanini Chrissy, leta ufalani kukande kiel chapo. Nika ulete uso yako ni kulambe. Mwanaume sizi kula jasho yako. Mina saka, kave wahenga walidai. Awezi tegemea ndugu yako. Ati ndio na wasili ni MR manze na niko na ujasiri. Na kwa maheta msi akjo visili. Follow the leader tenda huku sivi. Redi msenga takuzi ya masiri. To be safe kuda, sikiza dhamiri. Wacha haraka duvi tu kwa umakini. Slow but sure, sini mayutu na saka.
Plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia. Plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Niende broke lakini nitawaibia.
Nikishiwa maziwa lazima nitawakamua. Walipatanisha nyoa soa waku nichanua. Misi fanyue x-ray nimeamua utaniua. Juni kipewa beats jayi ache kipumua. Na ukijaribu kucha madhara ujusina ndevu. Jeshi mayote usikina irudisha na videvu. Mina saka nyamrefu. Lazima raundi account yangu isome maelfu. Sazingine na feel na funny confess. But bado na feel shy yu dhambi zangu ni excess. Na feel ni kama upasta manzia reza ni jar. But na respect asoli yake reza nsizi sema F church. Mashetani zipote Mungu wangu ni poke. Wanipate na wambore atakana tumia bore. Wakini dress machoche. Wasini kose ndio at least ni wakose. Majukumu nizi sort nikitaka mini soche.
Plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Nende broke lakini nitawaibia. Plasma maziwa. Nizi dress unajua sijaachiwa. Najua nangoja denta ishiwa. Nende broke lakini nitawaibia.
DJ 38K.
kuingia. Nasinka nguvu ndo naingia ingia, si wasikia lakini seni msani anatufikia. Mejaza mbuku lakini amna idea. Lilia wembe pani pango tafatio. Songa kando mabazua na ingi. Sindo wale bila pesa wezi katukaribia. Shika mori unesa sunga kwa gunia. Rada chafu nasio nikifagiliwa. Walibambo na mabisgiz wakiwa msako. Tenjeju ya tebo lafu weke patani yako. Kijaribu kuzua talilia kwa mama yako. Amota jeji na baba yako. Is too kwa hard, mayudu kuwa tough. Nisho ni napongo mchano, siku inapigo na sando. Kwa disi angata, nafiko kwa faku. Na stoko na kimbisa kitu suri na itasi nipanga. Producer we kimbia, suni msani anataka kompe na sisi. This year sinifala. Kitu wana yu kimbia, wana ngamze. Tuza ground lazima utatua chia skia. Kuja na riza, bunga mindo nda adisia. Kenye lianza lazima mindo nda malizia. Pidisa godu kwa rakiasi na kujaminia. Piga pangango kiwa mbali na wezi karibia. No fear, ini chuo mnaingia. Kama taiso, sifi devu na mfina. TikTok, sulu kuna pongo jinga. Zetu mepata na mbono nataka kulia lia. Split ni zedi ya mia, bogu sando nakalia. Rush on, kimaliza koto, uneza kujiwa. Hey, kando tuchukia, bombo nyinyi maniga. Hey, kando tuchukia, bombo nyinyi maniga. Sika
ingo, tapika ni kanko na nausia. Mwaka mwaki kwa kila mse hata nipea ias. Kikuchania na sijuinia na kufagilia. Sifia jodunia uasfia. Wanasifia dobe kongwi kipumo kwa pionia. Sezi wakari wakidandia karia. Rip kama Tias, za vibe cartel. Fisherman nime washika kwa net side. Kitusu wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chipa kaburi big ride. Real life, na kipindi east side. Suicide, kuzikiza east side. Kitusu wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chimba kaburi big ride. Real life, na kipindi east side. Suicide, kuzikiza east side. Bare ya right, ukiziwa na beast kuhusu rice. Kachengerere kusumbua ndo na kutight. Combine dupo mkia uwe nda adina line. Njia nguwa izimeshi kaka skinny jeans. Ufiki ligi kama ufikiri. Waezani so ubindo plan B. Eliminate kama usaidi. Usaidi, usaidi, usaidi. Songa kando kanda weni pick. Nina track chura yako na sime datini dick print. Tomengia chupa jubuta lipigwa tingi. Kucheza meini waiza kusiaga maini. Ni cross ni kutandaze msalaba. Flat tandaza matendo kuna mjadala. Kilipanga na kifama simejaza mada. Watu neke nara dokyo nambanga na deku ma. Feel pressure nkani kuna puncture. Kaza belt juu ya chuma sisaka diaper. Nilisha waisia mapema ama viper. Kuskuma gunga pia ni kugrind. Grinder kawezi act kiyo mechi na noa. Siezi kugost na dipombo na unagoa goa. Kisafneza kuchaina badona kuwakoa. Takojoa ukijaribu kuroroa. Nikipinde jujicha liruka na gito kwa balkon. Sisi holy ground disi rulia nje isando. Chongizi mkebe si kwa box ama kato. Kato, kato, kato.
Everywhere me go na wa style of. Zoni jokes mingi kaka gyro. Tutazoza street zaka Nairo. Why not? Piponi yangu inakuwa gabairo. Wanajua rimi fulla style. Na kwenye kine na Glock 9. Kwenye kuna pesa na Mac time. No matter pole pole tuna line. Yo. Kona kona mimi wana shindo kunikatia. Nangeza gas tena this year. Wacha haters zidisha isia. Na wakizidisha na show aneza kalia. Chapati mingi pewa bani. Sudishi wote kwa sahani. Choche tuko wezi pata kwa ramani. Na seti tafadhali utaponua darani. Na wa mada fast staff. Tusha jua iyo ya unkuji gas man. Kuna venye wote na wabombo ras class best. Baboka nataka nisunde fast man. Nika mshoko jolea. Izo riba we chorea. Baka mkie katembea. Smoke in the air like we just don't care. We
are both up like steel. We na chat man we kill. Na kwa gari bel I'm in. Na naifanya jia dola dola bilio. Mr. Rina deliver twin. Na kwa gum real. Baka ki machine badaye piga dry jean. Rhyme yangu imenda gym. Bishane na wazim. Kataka Karim. Hawa fiki beju.
Everywhere me go na wa style up. Zoni jokes mingi kaka gyro. Tutazoza street zaka Nairo. Why not? Simponi yangu na kuwa gabairo. Wanajua rimi fulla style. Na kwenye kine na Glock 9. Kwenye kuna pesa na Mac time. No matter pole pole tuna line.
Back to back. Back to back. Back to back. Back to back, ete kwa mgongo. Back, back, baita na badona ni ita bro. Back to back, kadugi na chunga mlango. Back, back, taba na nyui kwa mkono. Back to back, ete kwa mgongo. Back, back, baita na badona ni ita bro. Back to back,
bado vinachunga mlango. Back saba na nyoi kwa mkono. Na kipara no mesota we ni chipmunk. Pata mimba juli penda sana chipo. Nina lens kwa kichwa zina karim pool. Na vuta foreign maisha ni kaya airport. Mask on baka tuzi bonga face to face. Tumia mbo kufikiria uone regrets. Nili acha mafisim nika flash denje. Nisha ipos kwa picha na pigwa na masanse. Hardcore nika unapigwa nyongolo. Hada iphone bado naishi kwa mokoro. Katando muta chujo juu ya usoro. Ka home kwa unachuo uwezi kazaro. Hardcore nika unapigwa nyongolo. Hada iphone bado naishi kwa mokoro. Katando muta chujo juu ya usoro. Ka home kwa unajua uwezi kazaro. Back to back ka AK kwa mgongo. Back bite na bado nani ita bro. Back to back kadugi na chunga mlango. Back stab na nyoi kwa mkono. Back to back ka AK kwa mgongo. Back bite na bado nani ita bro. Back to back kadugi na chunga mlango. Back stab na nyoi kwa mkono. Shit happens jipato kikunye kondo. Kumbe ni chura nilidhane nilisuka kondo. Kani mate nupaka nikihesabu do. Wana kupi pes nikawa shaku wa makloni. Fikisha message lady messenger bado ni rezi. Mboka inapigwa wikendi watu wakiwa walevi. Kasi maziwa ni jegi kama si degi. Nipedi kama si fake ni heavy na nyanya ndani ya shady eh. Kani kojaba weju wa miliko idling. Kuchesa ludo na mabete tuko gambling. Fita chochota tolewa mam spoki. Meno ni ya silver ata sipigi msuaki. Kani kojaba weju wa miliko idling. Kucheza ludo na mabese tuko gambling. Pita chochoka tolewa mamsoki. Menoni ya silver atasipi game swaki. Back to back ka AK kwa mgongo. Back bite na bado nani ita bro. Back to back kadugi na chunga mlango. Back staba na nyoi kwa mkono. Back to back ka AK kwa mgongo. Back bite na bado nani ita bro. Back to back kadugi na chunga mlango. Back staba na nyoi kwa mkono. Mnao
kazarani juko kibis na rooftop uku mabati patapote kero meki kamna lambadi sahani. Nile jina na nko rampe tafadhala manu kukye uze business tambuyo ya ni nani. Kata ya na chia tutege mibahati. No luck just work suna jamziki ndo kazi. Tuko fracheda DM for cheap assassin. Say wanda how kufuta gunga tam seat assassin. Tingli ya dike bini kwa me glasses namble. Before tunchanu ya lambe surface. Tulipe ya second chance lakini ya kona bandage ya uta. Tunatuma kichwa gishagi kapastel. Na venye neza chain kwezi ngam. Nataba sam no kika naga clap ta jam. Pop pop teleleza pop kwa nuku mta gang. Sam adingo wana shine masa. Tanua manamble, tanua manamble. Sindo tunachanua manamble. Tanua manamble, tanua manamble. Sindo tunachanua manamble. Ati chanua manamble, tanua manamble. Sindo tunachanua manamble. Tanua manamble, tanua manamble. Ati sindo tunachanua manamble.
Naka shika shika nikikapata ninapotea. Tukitoka ndo nasaka chenye kilichopotea. Nikuna ria nikuna teketea. Sindo unje kila mutu mwenye natutekeshea. Mina disa uma big baba mindo na walea. Tuko busy ni big banga na kuchezeshea. Hizi papizi na juwa big dog akitokezea. Kila umbo sani kwa undo ineza bojea. On this me, yapa kila choche ni kondit ni. Rick dem fala na kutuwa na mautiki. Hiki, dumendo na liya wa you leave ni. Risky na niko pondi topa ufiki. Chanuo yonamle, chomo wakabambe. Sumbo wanakuja nele panga ni wapange. Chambu wa makladi, tanzu wa mababi. Wesi sukari na unangoja ni kulambe.
Chanu wa manamble, chanu wa manamble. Sindo tunachanua manamble, chanua manamble, chanua manamble. Sindo tunachanua manamble, ati chanua manamble, chanua manamble. Sindo tunachanua manamble, chanua manamble, chanua manamble.
DJ Kati HK, HK.
Kati HK. Black is beauty, black is beautiful. African blood and rani yangu ngozi melan. Niko kwa hollow fame. Say my name, mindo refa kwa game. No pain, no gain, no pain. OMG, mini G. Nasi siri juu nisha spill tea. Ati kwa ndi wapi huwezi pata mtu ka me. No limitations, vina kuwanga mtu free.
Free, 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 free.
Niko so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Ati kwa ndi wapi huwezi pata mtu ka me. Ati kwa ndi wapi huwezi pata mtu ka me. So, so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Ati kwa ndi wapi huwezi pata mtu ka me. Ati kwa ndi wapi huwezi pata mtu ka me. Huwezi do, kenye miyo do. Jaribu kudu, unadu do. Kijikijinga, never died a slogan nimeandika kwa silver. Tako sati kuringa, atanguli nikona nikitembea na wajinga. Mina tembea na kondongu nataka kujipinga. Iyo riba chamaliza, iyo topic nshatu.
Never died a slogan, tunajua tumafamu.
Liku na ngori miu come through. Koko na mambo na miku jatubanje. Tuma, lize ishu liki yu kung fu. Mia, tasi lazimu nitaje nikijingu. Sunajua tukieni yang, usicheze na the guy kame jam. Usijaribu kupatie iyo kijana.
na gun. If it was you, I would run. Lakini sasa tuko new era, uliza papa Fadela. Nimirita tunatema, nikisema nishasema. Mini mhenga nishanena, nana dekusikia ukihema. Nana dekusikia ukisema. Niko so free, so free, so free. Mini G, mini G, mini G, mini G. Adi kwenda wapi wezi pata mpuka. Adi kwenda wapi wezi pata mpuka.
Champagne. After win, tuna pop champagne. Nikimalizo tani shokompe. Mrembo kama vela anaenda chain. Nima one, two, nikitokea na crew. Sunajua manze what we do. Nima one, two, nikitokea na crew. See who are that's what we do. Nima one, two, nikitokea na crew. Sunajua manze what we do. Nima one, two, nikitokea na crew. See who are that's what we do.
Na nikitokea na crew, miutokea na crew. Na itaji spana na shinda ni meji screw. Why lie? Na mistari zangu ni true. Na in fact this naifanya to my crew. Westest gang shimai ata wana clue. Kabla mwaka isha hizi levi tututadu. Ini blanda watabongea maju. Niko mashadas na nipipa juju. So ma rada wezi lite dude. Nikiwa mawada mi wajibu virud. Mistari Joshua sema baraka ni mademons na fufua. Usi ite talanta na ufishi mina fanya joki jana matata. Vitu zinalupuka kwa kichwa ni mapapa pa pau pau.
Stai kubali unidharao nili daddy umbao. In fact na jime king na kufanya umbao. Wanafuata zetu zetu na tufanyiza kwao. Wakisikia kuna offer wanafika wafao. Ukambani mina zoza wanashindwa ni chao. Na marapa na wakosa walirudingi chao. Kani kibra mina rap utadhani ni town. Kani vela mina set uepuka maclown. Wakidhani mina chizi nilifiat kitambo. Ukishuku ni rahisi karibia ni kuhumble.
Easy street ni za machampe. After win tuna pop champagne. Nikimalizo tani shokompe. Mrembo kama vela anaenda chain. Nima one two nikitokea na crew. Sunajua manze what we do. Nima one two nikitokea na crew. See who are that's what we do. Nima one two nikitokea na crew. Sunajua manze what we do. Nima one two nikitokea na crew. See who are that's what we do.
It's a new year na dengeni mwecheche. Kiyama hito ananchukia ni mwecheche. Nimebonda maybe kichele ni chekeshe. President friend again mini pretexe. Rasta usi hog sana ni tembese. Na washwaka pili pili ya kikama tatem. Super lini text ati I love you. Ska dede nkam text back ati hehehe. Sini funny. Ziza kilia machozi mwakika ndani. My line 1, 2, 3 naenda kwa gami so real. Washajua ni nani. Vitus na tindeka zinaweza musha deda. Npolisi wanatumada ni kame pati watenda. Bako toto wadogo amna roho. Na jeneze kiwa ndogo ndo wanganzito sana kubeba. East ama west bado mziza na wapenda. Nimeichimba kutoka ni kuweka pienga. Utalipia kuna kitelezi jabure. Vile vile fizi haonagi kondule. Kati yani mbako toto warudi shule. Walitusaka wakutupata wakutule. Naundi lazima pia sisi tukule. Trezi vina skahure.
Easy street ni za machampe. After win tuna pop champagne. Nikimalizo tani shokompe. Mrembo kama vela anaenda chain. Nima one two nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima one two nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima one two nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima one two nikitokea na crew.
Handi zene DVD na msundi ya CD. Na chujwanda ni ya church ndo mwende mjiridim. Na ukilalishia miss one time na delete. Na nikakuwa na shing, takushing, utablid. Ukijaribu kutupeana chini ya maji. Skills ni za Navy Army. Yaga bigi brown brown ni kama tuko Miami. Confused Santa Forte ya nani. Teja ni double na situ na shido 1 to 5. Si lazima steam atindo come to fight. Before niombe kolabo na zani unajua price. Miku mark na kongusha on site. Funga belt na cannabis ready for a flight. Next stop na land kwa set right piece of cake. Na bado na chukua big bite. Black night cause I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Na nuka war do like my scent. Perfect thugging I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Na nuka war do like my scent. Perfect thugging. Ati bad man I no want attention. Elevate man them never fall. Says this is a difficult day destination. Nikona kingua isikololi at the top. Party bad man I no want attention. Elevate man them never fall. Say this is the dimfike destination. Nikona kingua isikololi at the top. Kama Nicholas.
na mkeji. Niko na bolts ama guts instead. Uwe siyo manly, yuko na bolts as ya grips. Haga siyo size pia tunangalia shape. One step, nasema grace. Boka doba man, fuck the fame. Kama bed nego, mnare niko on flame. Sukini pata na chip, neza explain.
Misi rogi, misi rogi, zi. Nambogi, utuoni, zi.
Sini chachi shienda kuweka kofi. Midungi ya kabuti, nikipele kwa kodi.
Misturuki, zi. Ningori, misturuki, zi.
Nadil nae wan mandeli jioni. Sina kiyo kuwa bad man, misi jioni.
Ama magnificent, thug. Magnificent, tukona wings, no horns, maleficent. Nanuka war, do like my scent. Perfect tagging, I'm a magnificent tag. Magnificent, tukona wings, no horns, maleficent. Nanuka war, do like my scent. Perfect tagging, tagging, tagging.
Kwa hivi futo shimboka. Na wakutuka kihora. Onulizima di brain ka format. Gadget bless Jehovah. Taka mumechanjwa bado na kushona. Pupisia niko focus. Tungi yezi niko roga. Sampuli ya fish ipatia water. Nitaje kwa lyrics. Unidimia kwa DMC ya mi. Ok, Trisha Tuesday afternoon. Yotu maga boobs kwa manati. Negotiation na nani utablit. Cooperate before ukose malips. Ninajichali semaga mafeeling. Tulizificha sehemu ya siri. Mnarakisha kutenge delete. Mnarakisha mnatache kwa gate. Ati ya destined to be great. Babakal kupima pia na relate. Always get to youth niko BA. Kinda ninda nina run insane. Hakuna msena kuja kunisave. Chonjo tu spate ni chuo mlete. Minilisha decide kila kitu nafanya ni major. Flight mode niko high niko mteja. Wakon hit I'm a hater. Cool down I'm about to get better. Daily dua mina jua. Akiongoza ndo litavahi chekiza. Kuna jua nembling kwa shingondo ina shine. Paper chest and not on foot. Gateko full tank na chase na sink. Tulipigwa boom brush. Base before nipewe chain. Fuck manje get on gizwa makama siso silete uso ha. Buda songa mbele joy. Kulele majegiza joy ha. Ya dunia ni hapa hapa mindo natumoni kukonfamia. Ukilalisha na kwekia post baba ike. Ni amini kukutrust ube ni yangamia. Kanya gandula ni maziwa ni kukanyagia. Zigiza toxic kama kuna coffin. Sina costa dani natumia na kotik. Shoke kikunyos kwa kisogo yoni shocking. And the slow hand kama uko floating. Superman zi, lyrical man payangu sunangam. Nani yona nishindaga kurap. Kime usme safisha umepatch kwa mdomo unangam. Nani yona kushindaga kuran. Taro, adina lefes na zama. Shingo play tana shindo kutazama. Wefala, naja kuwe sabu number. So 1, 2, 3, 5, 6, utazama. Nakutambua lakini kinipi mashonde. Nakubambua, tunawapimia hewa na bado. Atuja waziba mapua na shanga na watu inengi. Wona nita bro, pona nijua. Kutrasteni ngumu natambua watu wa itu wa itu.
DJ Fred out of East Africa. DJ 38K maze usibaduke
kwa nini flash.
Ninoma.
Sikia ati mimboy wa kismat na ganji ziko mpepe. Dai kuongezea chain na juzi nimebuy mapete. Na nani kingia kwa track suna jo yoko wa mtele huh? Drip inakata shing shing kama mashete huh? Zimaboy wa kismat na ganji ziko mpepe. Dai kuongezea bling na juzi nimebuy mangoto. Na nwengo jama grace na jua zita kwa zina mezesha. Extensive smoke like tunawasha usizi na mezesha.
Na squeeze bongi mob na chado yangu itete. Miss Bishani now, na chado yangu icheke. Kuzi ni mataongwa, isivuti ata ya chepe. Yali time kwa gamfani, sile natikisha kichele. Unadaini kweke vasi, ujabidi lipe na dolare. Skata either way ni mdeadly bao, wazi shinda na kochare. Achate wa respect their parents. Unajoki na nani, ndo their daddy. Take it, aji, show. Unumpenda magunga, sije cheza na unga. Niko juna zide shuka, pana nite sije shuka. Tuna nyamba na nusa. Na shiny kati pare
kwa
lisa.
Na ganji ziko mpepe. Dai kuongezea chain, na juzi nime buy mapete. Na nani kingia kwa track, suna jo yoko wa mteles huh? Tripi na kata shing, shing kama mashete huh? Sin my boy wa kismat na ganji ziko mpepe. Dai kuongezea bling, na juzi nime buy mangoto. Na nwengo jama grace, na jua zita kwa zina mezesha. Expensive smoke, leo tunawasha uskizi na mezesha. Leo tunawasha uskizi na mezesha. Bling nimepiga inyamezesha. Na skin na teleza. Babi wa kuhala wanachezesha. Yo dobo inamezesha ma neighbors wanatetesha. Nikikanyaga boost machine my boy wamezesha. Ganji ziko mpepe dai kuongezea chain na juzi nimekuwa mapete na nani kingia kwa truck so macho yoko wa tennis huh? Skiza kata shing shing kama mashete sende
nafanya mafala wa crown jobe nyeri nimekwaria crown shelewe mchezo ya town chana sabata ndo soti ya ground nasiye kolabo kimbao sahi mepanda na si chiki now mketo na rangi ya defao nina kiburi meshinda farao mindo the modern bigeti awa niwezi ni data waketi promoter likulo mahedi jali kata kutukati ya keki after kiboza na medi kama buloza na pita na wengi kulikaza kama mwane na teddy long live banatomba mabedi napenda mahedi plus napenda maledi za heli, heli, bana tomba mabedi napenda mahedi plus napenda maledis plus machupa za heli, heli, heli tumoka red, stop, stop with a pep talk kuni Disney death, not narekali demi ya death rock usteza na si, usteza na si usteza na si, si nigga utakula bidi na usteza na si, usteza na si usteza na si, si nigga utakula bidi na usteza na ri Sizenari, ri, ri, utakula bidi Ah, tire kwangu ndia Roma Shika fans ka Homa MC, daddy konyo, nani top top ka Thomas Konda ibi feda kikope Give my space, nigga ain't done Too much work, I don't fucking play You know this, nigga ain't done Taja location, ring toke Beat ya mate, kwangu sifan Kari ya zone kama nikope Nifupi ni situ na run it down Jana ni simi na bazi meshona Shota na fata na taka bakora Sisu mediana mabadi wakora Kilo toko no gonjo na ponyo na dona
Sauti ya kabambe wanadunga nika na madawa si wabambe. Do, 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 mina dema do. Mpati bila do, mtaje kani do. Do, 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 mina dema do. Kauna ganji kufa kwa do, noskuje bila do. Do, 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 mina dema do. Mpati bila do, mtaje kani do. Do, 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 mina dema do. Kauna ganji kufa kwa do, noskuje bila do.